nikiwa chuo
high school
like tukiwa tumefungua bado like uni.
So hiyo ni
ka 3 months
lakini ulirudi chuo juzi juzi
zinarudi next month
na juzi juzi
juzi juzi
juzi juzi ulikuwa chuo niliona snap zako haukuwa chuo kwani huko ilikuwa wapi
mia DC pigangi snaps
lakini haukuwa haukuwa chuo eh unataka password yao ha eh lishaanza bro
ah hiyo ni uongo unaona hiyo hiyo look amepea emi ni uongo
look ni moto
ameanzisha sasa basi washasikia hii intro ndio maana alikuwa anasema hiyo kitu ya sijui shule hadi sielewi lakini
wewe unajua mbona anasema imepata kila kitu walevi wote wameshikwa na hiyo intro nyinyi wote collateral
vizuri maji nishika
ili sema sijakata
haya.
Wait, wait, na ke wifi password na ana MBs.
Ati ana nini?
MBs.
Real,
sina. Wow. MBs. Ayu, lakini tunalogu Muruto. Resident of nini.
Baza ni meona yo finance act. Either inapandisha bei ama inashukisha bei ya hizo MBs na airtime, sindo? One of them. Inapandisha ama inashukisha bei, sikumbuki fiti.
Asa, no, unafutu MBs, uangalie tu.
Na kitu kweli ina ini nini inashuka. Zuni kupanda.
Ya, kuna siji fertilizer inashuka.
Mm.
And some stupid, stupid things.
Kasi ma farmers tutawini
fiti. Ya, kuunda helicopter. But on that only benefits sisi.
Oh,
yeah.
Okay. Hmm? Yeah, helicopter spare parts inashuka.
So,
to be easier for us. To conduct business.
Helicopter yu lajua ni ile stingo.
Watoto wa shirati.
Hey. Nimesema wewe.
Can't believe it. Can't believe it. Kwa hini mnafanyanga nini? So imeshuka maybe panda?
Tia madu spet. Tia ngenipea tu.
Eh?
Amadu spet. Hey,
we're going to kupewa.
The Aman who spent 2.8 million to transform himself into a dog.
Yes, ni lakini mbona uji?
Si anataka kukua dogi.
Men are dogs.
Anataka kukua dogi.
Si lazima akue dogi physically. Angenipa hiyo pesa ninge rushia bola aende akimbize.
Eh?
Nisete hii microphone yangu fiti.
Welcome guys, I'm back again. Najua mini hata.
Jaba.
Si jaba. Walikuwa mini hata, walikuwa shinda minuliza kwa ni radu kwa wapi. Atuja kusikia kwa episodes katha. Kwa sawa, are you okay? Macheki. Shout out to y'all, nyumli reach out. Yeah?
Ati? Ati wenye li reach out, Bob.
Wenye li reach out, man. Zio li sama nini hi daddy. Unaona vinyi XT and Delo sema wacheza na
hili. Uli alikuwa na detect from account
ya. Na detect na spam. Zii. Sezi jimis. Kona accuracy. Anyway. Eh? Amy. Sia ito Amy.
Amy ana accuracy. Nimewafanyia ni.
Wanayo, wanayo. Usunitua Amy.
Eh, hezi. Aya, sawa.
Simply.
Huh?
Buna in studio, in studio. Okay, hi guys, it's Amy. It's nice to be back again. Yeah.
Aya.
Leo nimejua wasaliti.
Wasaliti?
I don't have friends.
Una point na watu waoni.
Na point kwa Oswin.
Watu waoni. Alifanya?
Sami nimedu. Actually, I am the... Hata sijafaya kitu leo actually. Leo nimeamka
tu. Kwani
mjezo ya Usu na kikudanganya?
Usu na mefaya nini? Mise
bii si uwa sidanganya watu.
Hamjaniambia mkitoka, mkitoka town kukuja hivi.
Kwani tunafaa kugeze? Kuambi?
Basi wewe ulikuwa unatuuliza mimi ndani wako huko. Ndio maana ulikuwa unauliza.
Si, mimi nilikuwa nataka kuja mko wapi? Naishi hapa tu ndo nitoke home.
Ungesema niko home. Mniambie mkitoka tao.
Aya basi mamangu.
That's too easy wa. Man. So, that's too easy. Lazima
nikuwe more active kwa nyumba. Sasa singeacha tu hivyo nyumba.
Huh?
Mamangu askipo. Afone haraka please.
Ndio. Wache kufanya kazi ya nyumba.
Si kufanya zote like niache kufanya like kasa hizi singetoka nikiacha tu hivyo nyumba cause ningepata amefanya na ningesikia vibaya. Women of this
generation man.
Si nilikuwa bado ningefanya kama ningekaa home. But sasa ningepata amefanya na yeye ni mgonjwa ningesikia vibaya.
Oh narada narada.
So mimi ninangojea mniambie mkitoka.
Sasa mtu communicate lakini anasema
ladies hawajangi communication.
Oh.
Hey!
Oh, by the way.
The pot calling the kettle black.
Sumonike huko na
inaonekana kutoa. Yeye mwenyewe anajua ladies hawajangi communication.
Nani?
Si wapi unajua hiyo?
Si mimi najua ku communicate.
Evidently. Evidently.
Huh? Ai sasa
usually mnaniambianga mkikuja.
Usually unatuambianga tukuambie ukikuja.
Sasa niko na
simangalie tu receipts kwa group tu.
Anatuambianga anakuwa ametutext every day. This is episode, this should be episode 43, then the next one will be episode 44. Then episode 45. Episode 45 ndo season finale.
Finale.
Yeah. Ha? Huh? Mtaani. Anyway, months like Trev's in studio today. Chiki ben meka yo microphone leo.
Hakuna mtu ana cheki.
Zii, sinawaambia nyinyi. Simcheki ben meka microphone.
Mchongo?
Mimi niko pabaya.
So ingie world coin. So ndo mamolzo uingie world coin.
Wenzee wendo. Nashida pesa hii mimi.
Na world coin iko.
Niko nayo.
Uko nazo?
Uko na coins?
But siji nini yangu iko na shida zake.
Uko na coins?
Don't kushuli, don't kuhonyeshe.
Ulishaeka macho kwa ai.
Na kuanga nayo. Pethe mnisaidia niko na mtu pia ya nataka kujua venye ina working.
So umuambie, ani DM akita yu wajuzi. Umuambie ni DM. DM tu, DM.
Mwe yako pia iko hivo?
DM, mina kuleta kwa Mpesa. Sina sikina liya unado.
Unauza how much?
Iyo ni of air, usia nike business. Wanda yoto li kute kwa street wa ninyonge.
Anajotua kwa rich.
Kwanza speaking of Walcoin.
Adili wilikuwa hikana ili yao.
Utaku kinda, umweke kwa Mpesa.
DM magoods kumbe ni inu natokwa simu.
Mta ni DM. Wesa, DM. Mtu unufanya hivi. Na simuongea ngeni niki make money while sitting. Make money while sitting.
Akini choko block.
Ngoja, so ngoja. Hadi tuanze tu hapo. Bob, hebu tuambiange. Ukiendelea kufanya hizo, whatever, unafanya hebu tuambiange hiyo altcoin ni nini?
Si ni cryptocurrency. Mnaelewa crypto ni nini? Ni nini?
Sawa modi.
Eh? Sa crypto. Unaona kaa hii money, hii paper money, fiat. Fiat ni centralized. As in inakontroliwa na governments na central banks. So, wao ndo na hold power ya like, kudictate like, value ya hiyo currency, sindiyo. Sa, ndo kitu ya crypto ni kufanya ikwe, nseme aje universal.
Unpaid promotion.
Ni ikuwe universal saa, au itaji ku exchange currency from, siji ndo trade na mtu ako across the globe. Mnatumia one universal nini. Alafo ikuwe haikuwe
transaction cost.
Na ikuwe haikuwe controlled na mtu mmoja. Like ni decentralized. Ni limited. Alafo wizi, ni explain aji.
But niliona ndo usai ni lazima ukuwe like citizen wa lazima usikuwe citizen wa USA.
Mbona? Sijui.
Like hiyo.
Lakini aje na CEO wa hii kitu ni wa USA yenyewe.
Mimi najua hii kitu imetoka UAE. United Arab Emirates.
Najua mbona wakamna wali. Si mimi ana dai ku counter dollar. Anyways, guys mkiwa na coins huko na mjuki to kufanyia mnaweza nini?
DM
nini mimi alafu mimi nitapatia Bob.
Si unaona inakataa.
Middleman wa middleman.
Eh, mimi ni middleman wa middleman. Hey, wa. Hey, jana nilivuna laki.
Oh, ni haya.
So ngoja, so unauza coins?
Ni ngoja dilini.
Unauza coin then.
Ngoja, so ni the same trading na Kenya watu wamekuwa kifanya ni hizi trading zingine za hizi other currencies za nini?
Akina Doge na
Bitcoin. Mimi sasa hii ni misielewi. Si unajua unatumia the coins iko hapa, unapata real money. So every week mtu anapewa coins. Hizo coins inatoka wapi?
Si ni limited amount, ni 10 billion.
Si unaona, like, si wasi wana register sasa wanapewa hizo coins bado?
Nadhani.
Eh, hey, kila mtu anapewa.
Mimi sijapewa.
Si yako unaona yako inasema to coming soon.
Na unaweza
pause. Eh, hiyo ni reserved, itakuja with time.
Niliona zina drop in 4 days ama.
Zina drop in on 31st.
On 31st, yeah.
Nini hizo grants?
Hizo za ma 1
Niliona jamaa Twitter akisema eti wanangoja accumulation ya sijui what ifike what number then i crash kitu kaya.
Obviously to
kai tu. Kisi crash before ni
kuna. Misi ni crash. Okay, inaweza crash. But inakaa legit bearing in mind imepata funding mingi from like CEO wa OpenAI wa ChatGPT ndo ameleta hii kitu.
It doesn't make sense that mtu atakuja tu akupei do.
So ana nini?
But the state of economy says you ulizangi maswali kama hizo unachukua.
Unaangalia.
Yeah, of course unachukua tu but like tunaangalia huko. Lazima ita crash.
Unaangalia hizo vitu hadi zio kama kwa WhatsApp I think. Unapata sijui kuna groups sijui mkifanya nini nini, sijui mkienda kuwatch matiki
kwa pesa. Unajua
sasa. Then inafika point inawaramba. Mnapata pesa mmeweka hapo inaenda.
Inaenda yote exactly.
So but ni M-Pesa. Sinaingia M-Pesa inaenda aje.
See like kuna niko sure tu kuna place. Kuna like they of course kuna wenye wanarudisha hiyo do yenye wanakupea.
Kwa kuna mmoja yeah. Au wenye hapo na wana earn aje
from e Walcoin ki increase value wata earn.
Na ispo increase au earn.
Si wanaenda loss.
Na Dogecoin pay likataa Bitcoin pay likataa. So definitely
Dogecoin ili blow up then ikashuka.
Exactly.
But ili blow up after like ili ka like a period of sije acha niangalie exact number.
Years ama months.
Ilikuwa like a year or something. Ilikuwa ime blow up tu, imeshinda juu then ika crash.
Dogecoin ilikuwa Elon, sindo?
Dogecoin ilikuwa meme. Like, watu walitengeneza meme tu kimchezo. Ah, tengeneza hii coin. Alafu tokaza kuweka pesa kwa hiyo coin.
But it had Elon Musk on it, right?
Siko sure.
Yeah, I think ni endo alikuwa na user stories at Doge.
Wali make meme then ika blow up. Then ikashuka like ilienda tu na hiyo hype venye walikuwa ni iko ikapanda ikapanda ikapanda
then
ikashuka
vile tulikuwa tuna withdraw kuna poa nini ilikuwa ni $1 sasa ndio ulikuwa hapo dollar 1 uwezi change tu wewe mwenyewe hizo walikuwa ni into dollars alafu withdraw
si unaweza
but bado haja introduce
unaweza but sasa hiyo dollars za wal hiyo app ni another form of coin ito USDC.
Oh.
Eh. Yeah. So so your altcoin moja sasa hii ni 2.1 USDC.
Na significance ya ku scan iris nini?
Si ndio verify wewe si robot. When ni human. When ni
wana hii app peke yake ndio itumie hizo vitu zote na hizo zingine tulikuwa tu tunaona.
Juu imagine
manini imagine so, hey, crossing na.
Sasa nini? Unimse ana own like company ya AI anajua hii ma ku select pictures inaweza niniwa
I think sijini Binance umseu record video
eh hey, Binance una recording video ID yako both sides nizo stuff but hiyo si foolproof hii ingine ni like lazima kwe physically hapo
pia na prevent watu kufungua accounts
eh hey, mingi watu wangekuwa na watu wangekuwa na accounts mingi eh
yeah. Sasa hizi wao vile niko nizo grants mingi gege.
Ama anajaribu kutumia hizo vitu kwa research yake ya AI.
Hiki tulikuwa na
mimi alisema afanye hiyo stuff.
Waki scan. But anyway. Ni uchipate kwa like billboard ya. Acha tuseme. Acha tukue wapo wale billboard ya Jik.
Jik.
That's not the main point.
Ya Jik.
Hiyo si the main
see,
point.
But always to be your data unless wakue hacked.
Eh.
Say be your data yote.
Eh.
Hiyo ni data kibao.
Ziba niko na feeling tu itakuja irambe wasea at some point, sijui mbona. Like
inaweza kuwa pyramid scheme.
Hey. Si pyramid scheme kwa unapata pesa like ni real money
hey, unapata. Hey, zile zingine wasee upata do.
But then una lose
aje. Pyramid scheme huanza.
Kama si, pyramid yeah. Inaanzanga then inafika mahali kuna mtu atapata wengine wanaskamia huku chini.
Mimi niko sure kuna watu wana inject pesa.
Basi hiyo ni wewe una take your risk. But weka ni wewe uliingia app na uweki do. Unapata free money.
Sasa buy Worldcoin na nini?
No.
Na do like
unaeza. Yako unaweza.
Unaweza. Sasa unaona hawa sasa sasa hao wenye wana buy na do yao sasa.
Hao ndo atati.
Hao ndo anafund hiyo kitu. Unaweza pata maybe wame inject 1 million but yenye iko in circulation ni ka 500k. Then 500k nyingine iko chini. So hii circulation ina move hivyo wasewa kitoa. Sasa itafika time yenye hii 500k yenye iko in circulation imeisha. So weka ulikuwa ume inject uki expect utapata nini? Hauna kitu
yako. But si unajua ni limited number of coins. Like sika paper money yenye ni infinite inaweza printiwa kinini. Like iko na cap. Kifika 10 billion hivyo hakuna coin nyingine.
Oh yeah, but then 10 billion.
Yeah.
So like wasi wakitoa wakitoa.
Bado jamainiwa. Ni eh.
Bado tuko
yengi. Tuko eh kwa hiyo nini tuko 2M.
In 2.5 month like
kwa hiyo app lakini nadhani eh. But unajua off app kuna ma, kuna ma transactions ime happen.
Na wenye kisaizi wasee wana, nimeona kwa mamalls, manzee wasee wana.
Masee wana jua.
Line, bro.
Jula jua ni doe ya free, like, kuna kitu una nini.
Azi, minakumbuka, day min kire nini, nakumbuka nili, ilikuwa China siku ya kwanza, nimetoka hapo nje alafu wasa waka ni approach. So, brother wana toko huko nje na nipata, nikifanyozo shitu.
Akazua.
Akasuma, kapita, akaenda.
Mi wadi ni venyo lipata ilike ina good, tulikuwa tumetoka ice cream.
Wani pata juna.
Oh. Nimetoka ice cream na ye. Sasa nimefurahi. Sasa kwa sina yeye si unajua yeye ni nani.
Aha.
Sasa nafika hapo yeye si nafurahi sema haya kujeni mregister vile catch ni gani? Hakuna kitu mnatoa mko sema.
Yeye ndo zile thing hadi mimi nilifanya
hiyo juu. Mimi nikitembea sari last year. Kutoka last year wanashinanga tu akikusumbua. So mimi niliona acha ni
download. So kunaweza kuwa kuna wasa wamekula hizo doctor kutoka last year.
Imekuwa launch wamekuwa like kikula
grants wamekuwa kikula grants so like wamekuwa watakuwa
na madaro
inaosha
hapa na
coins kadhaa wamekuwa ni
wewe ilikuwa na lo, na ma lessons flani lazima unge complete
oh hizo za 1 USD 1 USD
eh hizo so in total ikuje 9
neta square complete
man. Eh in total ikuje 9 kitu kama $9 hivi
au sando wase wakaanza sando wakaanza
na hiyo $9 ulikuwa unaweza tu withdraw
like eh hiyo na zikianza mita imekianza
This is your
sindio juu ilikuwa
$9
upate. Mimi nikianza huko unaweza ku withdraw. Nilihave kutuma to Binance then you withdraw. Huko unaweza ku withdraw directly from the app. Kama sasa hivi nyo kuna hiyo option. Lazima unge send to Binance then withdraw.
But
our agent wako online juu nilipigia moja kaniambia kuna sijui requests more than 3000 za ku withdraw.
Ndio kwa maana zilikuwa zina take
time. Eh akasema eh hadi aingie online tena.
Kwani hataki pesa? Ama ya
siara. Akazia ka reverse hizo request zote zikarudi. Jumi nilikuwa na withdraw nilimtumia naona ai hii imete. Si nile deni nikakupigia nikakuuliza rada kai na taking long hivi.
Ndio kala kidogo lakini mani primary vile nini.
Nikadhani wameliosha pesa ya free. Nilikuwa
na ngoja yangu alafu ikuji.
Oh ile kwa 160
sasa ikabidi ni mcall nikapata naye namba yake nikamcall akaniambia nini sida kuingia online akaniambia acha ningi online juu yako ni withdraw ni kusendie akiingia hivyo zingine sijui 2000 zikaingia aka reverse zote
kwa hivyo wao agent wanakula dofiti
nini
ama agent ama
so of course wana pewa commission or something juu wewe usifanya for free.
Mimi naweza fanya hiyo kazi.
Sijui sasa.
Awe jen sasa ndo wenye utume hiyo doo sasa. Kwa zidono hizo doo utumwa na Kenyan numbers tu.
Si onaye wana kutumia kwa mpisa yako. Si unaye kanga namba yako na jina italeta.
Okay. Una choose two agents mwenye wana time like aneza deal nawe faster. Kuna wenye na take long kuna nyao.
So wameekwa hapo pia.
sio kukoa Paul kwa verified day.
I think hata ni wale wasio walikuwa kitu nini?
Wakitu register. Ni nadhani ni hao.
So hao wako na definitely wako na higher amount of money on again from that thing.
Sio alikuwa anapewa mmoja tukiregister alikuwa anaambia alikuwa amepewa zui $25 hiyo time. Ikianza. Then anaendelea kula 1-1-1-1 or something.
Dollars ama Worldcoin?
Dollar. Before Worldcoin launchiwe. But mi si AES financial advisor. Si nini? Usibuy hiyo coin ka nini? Kwa deku unadu, deku risk. Risk duenye uko sawa kupoteza. Hivyo ndo mtu ufanya.
Usi
risk du ati.
Ya rent.
So.
Sasa hii itakuletea nini?
Wewe uko willing kupoteza ngapi?
Oni na stake ngapi? Coin moja ni $2. Alafu unapeana so.
Aya basi 5 so.
5 so ni polite.
Amu risk to 10k.
$4.
10k. Always risk 10k kwa uko position ya ku lose 10k.
This is the higher the risk, the higher the nini.
But
no pain no gain.
Unaumia.
Sasa sini ka betting, kwani betting uki
si betting bet, unaumia.
Ndio,
but sasa dieta. Hizo bidha za dieta ni bamba. Kuna boys wengi nilikuwa na watch. Jamaa amekaskuma hadi 40. Bado kimekaa ndo hivi kinangoja.
Fala sana. Singetoa.
Ilifika 40, alafu ikaanguka 41. Saki mengoja 40. Baka unajile
so
baka
lakini hivi una watch baka unamwambia unajua unakuanga
tamaa
una ni greed juu unaona ai hii inaweza panda acha ni made then unapoteza yote
hiyo ni
hiyo greed inafanya ngao nini
kwa hadi Kenya ilifanya mimi ni uzeni ni zangu at first ilikuwa ukiconvert hizo world coins to dollars ilikuwa around I think ilikuwa ngapi 70 then the next day namke iko 65 en kajua hii kitu ina lose.
Na siyo ina fluctuate, hizi shinda tu hivi.
Siku zote. Hapa wale nifanye mapema kabla.
Kabla kikurambe. Nipate
iko negative.
Unafaa ufanye kitu like usplit. Useme sawa, hii nusu na withdraw. Nusu ni baki nayo. Nicheze nayo sasa ni peta
hivyo. Hivyo ndo hata watu wa Vieta usema. Tuacha ni withdraw alafu ni baki
mbao. Kijijaribu wadi ya Vieta, wacha nitaka siku moja ni jaribu.
Hii mzuri asikia tu.
First time kuona Vieta ilikuwa chuchu ndo alikuwa na game.
Kwanza unangojea.
Chuchu kwa zote.
Unangojea nini tuaje? Ile umejiambia mazee hii 10 bob ya mwisho. Iacha hata ikifika 1.5 natoa. Oh. Ayanga hadi ndi 1.1 mse. Kika 1. Chuu isha enda. Unasianga uchungu mse wawo.
Sinika hii game ya kuna hizi
betting. Gambling. Usigamble. Gambling ni mbae.
Na saa difference ya gambling na trading hii ya nini?
Nini yo?
Hii trading yako. Hii enu ya Worldcoin.
Trading unajua mina make. Na make lakini calculated guess.
Hakuna bo.
Ni calculated.
Hata mse ubeta na shiranga na
sema. Zii. Siwa na choranga.
Zii.
Wasi uka achini kwa bubo na piga nini.
Bets. Anything in as. Okay sure anything in as a happen. But hii. Na unaangalia trend. Nimekuwa nikiangalia trend.
Unaona tu. Betting. Manziti mepiga hii team mara 4.
Na odds itakuwa chini kwa kitu. Hiyo itakuwa low risk. Man City kiguza na ingine. Odds itakuwa low risk. Ndio maana kani
kitu kaa tuseme Burnley imekuwa ikipiga Man U hizi hii duration. So hadi hii wacha tuweke either wa drama iwa pigi.
Na kuna mtu anaweza nini? Okay. Naweza be lakini hiyo Man U
kwa chini. Kumbuka ile
ni kama game ya Chelsea na Man U.
Mm.
Wote ukiambiwa sisi ubet tutaweka ngapi? Tutaweka draw.
Chelsea na Man U na clear Man U mimi.
Zii achana na hii like ukiangalia na trend usimesema kuhusu trend ukiangalia trend Man U imekuwa tukidraw karibu tumewashinda
trend ya Chelsea imekuwa nini
zi Man U na Chelsea achana na games zingine
zinaangalia games zingine juu nitajua venye Chelsea wataguza
zi acha siasa
zi utaangalia tu games za
ukisha overthink ni hivi
zi unaangalia form ya team kama form ya Chelsea
unaangalia date tulikuwa na ile date kichanga 10 bob
ume analyze game hapo karibu zile ngapi zikakula maji kagunywa maji hapo
ilikuwa 10 ama chwani
toa chwani na kumkadi tulikuwa karibu kutoa so ilikuwa ni little bit ya jipe house game ya kwanza basi ilikuwa ya pili mse ikakunywa maji na hivyo ndo
tukaa imetukumbusha hizi zingine zao game inachezwa 30 seconds
like ni ka simulation.
Ah, hiyo mimi hata siwezi cheza
cause like this is naweza kuwa rigged. Hiyo inaweza kuwa rigged.
So mimi siwezi cheza kitu.
Mbona ucheze kitu ka hiyo?
Simulation kana game tu hapo that is. Unaona sijui Man City inapigwa na Bournemouth 7.
Hizo ni vitu wata rig ndo wawili.
Watakupatia mara moja moja tu
ile kuendelea uendelee
kugamble.
Sio ndo huwa wanafanya ukiingia gambling betting mostly wanafanyanga hivyo.
But inafaa tu usake tu games fixed. Ziko kibao ka games za Kenya karibu zote zinakuanga fixed.
Za Kenya.
But odds sasa si kani low risk inamaanisha odds ni za ufala.
Ngoja games za Kenya zinakuanga fixed.
Like ya kama hii game ya game gani ya Harambee Stars wamecheza ya mwisho?
Harambee Stars. Ni yo league fulani walicheza sijui wapi huko.
Pakistan amekuwa team gani hiyo? Sasa ndio wase walikuwa nasema ilikuwa si unakumbuka pia kuna wasali shikwa Roy Sambo waki match fix.
Roy Sambo wana match fix.
See aji. Like wana they are doing the money and the whatever to match fix. Ndio cheki kuna wasali shikwa Roy Sambo
Jayo story. Buya apia kutema.
Juu wanasema alafu pia goals zenye zilikuwa conceded na Harambee Stars hiyo game zilikuwa very very fishy.
Oh,
so watu wakasema hapa hivi hawa walitupeana.
Kini simba. Bora watu wa make pesa. Na sasa hizi
chabuibu ni muku.
Sasa hizi ni kitu important kwa sasa hizi kwa
chasing the bag.
Eh, ni kuchase your bag man. It doesn't matter itakuzaje msee bora pesa.
Wewe bora imeingia.
Eh, juu sio ukianza kufikiria vile it is due utawork for 50 years ndio kuwe millionaire.
Yes, I had working is not it bana. Unacheka chwani. Una work 30 days, days 15 hapo ni za gava, hizo ni taxes na kila kitu. Ongeza zingine sijui tano za nini. Kuwa kadi siku hizi si that whatever. Actually mtu mmoja anawork one job sasa hizi ni very mtu mwenye anawake one job saizi uko on the verge of poverty. Yani yumebaki tu kiasi hivi.
But koni
inadepend hiyo job yako moja ni hau unalinia.
But koni ndo ufiki hiyo mimi naona lazima like upitie hapo ndo ufike penye unataka.
Upitie wapi?
Like hiyo ndo the like, only one road. Juu sasa tuseme una day kuwa financially free. Sai una do utapata hiyo do aje?
Si una bet.
Una bet.
Uwezi shinda mengo una bet pesa huna. Una bet on pesa huna.
Station unaanza kugezwa nyama.
Unagezwa nyama.
Hiyo unaona ni chance ni
James kutoka Kitale kusema ni umbo.
Chance hiyo chance ni low karibu zero.
But hizo hadi zinakuwa fixed. Hizo upuzi.
So labda ni uingie job hiyo salary utakuwa una earn uko unaifanyia kitu meaningful. But
mimi sioni kauda utakuwa unalipwa mshahara fulani unless utakuwa unalipwa mshahara fulani yenye utakuwa unatumia by the time yani hautapata pesa ku invest from it.
Unaweza una live within ama below your means kiasi.
Hawezi.
Mbona? Sasa ni maana ni ngumu. Ni ngumu.
Unafaa kuwa na transport ya kwenda job, unafaa kuwa na pesa ya food, unafaa kuwa na pesa ya watoto, unafaa kuwa hizo vitu zote.
Ah, sasa mbona uko na watoto hiyo masaa? Si una live bill
interesting.
Una live. Sisikie. Sikia, uko between 20 to 30. Like hiyo ifo iko like. Mimi nini?
Unajua kuna watu na tama kile serious na wako 33 kwenda mbele.
Na sio tu mse hana kuna wasadi wako na degree mask like wasa wako na papers na bado ana tamak na wako hizo ages za 30 to 40 hapo.
Eh ni very
actually ni generation yetu ndo ni
very unfortunate.
Ni generation yetu tu ndo wanakuanga like by the time nafika 30 lazima nikuwe na mkuchu ingine serious na panda tu mandenge nikienda
juu wapi nini. Sahi, wakiwa kaa sisi pia walikuwa
kipi. Pia walikuwa nasema hii. So like, sinika hii mimi ya.
But kila mtu ufikiria hivyo but.
Ni wewe una mkasubuki fanto life yako kwa una tea. Wezi fanto life.
Ni 1%.
Nani atatuzia smocha?
Eh?
Sindo hiyo. Mende kwa mkwa hote nani atatuzia smocha. Na ni huko hivyo lazima kukwe like hivyo ndo pyramid inaendanga huko chini huko chini ni huko chini the base wide
mtu anafikiria yeye ndo atakuwa msoso mocha
hakuna mtu anafikiria hivyo. But sasa ana yeye na baki yeye kwake ina baki wishful thinking. Labda he execute vizuri.
But you know the problem is like si kila mtu sasa yako uni. Kila mtu mwenyako uni saizi anajua bro mimi nikimaliza uni hivi. Kana soma law naenda kukuwa lawyer flani bazenga.
See, but I mean
kana soma CS naenda ku nini.
So kusema nitapewa job like kama jobs aziko na gava ashatambia
kwa unafanya kitu ka journalism si ndio?
Lakini
kitu kama
journalism ni
journalism wewe lazima uone.
Si ndio wewe like hadi si lazima ungoje. Wewe unaweza hadi ingia TikTok fanya vitu TikTok fanya vitu.
Nimekuwa nikishow jamaa.
As in like uko na simu na social media platforms unaweza build hadi before utoke uni uko na platform
uko na kasi yani media house ya
si kila mtu anaweza fanya hivyo si
journalist ndio lakini si kila mtu anaweza si kila mtu anafanya hivyo
I see
kila mtu anaweza but si kila mtu atafanya
unarada na watu wenye wanafanya ndio sasa watakuwa hiyo watu wenye wafanyi ndio sasa watauza smocha una get
sasa get TikTok but even na as in kila mtu uko na huku nje kila mtu uko na ideas ukisimamisha mtu nje sasa
bro kila mtu dobara nambia kana sebaga hakuna idea yenyewe unaweza come up na yeye yenyewe msia jay come up
ni saa execution ni saa executions ndio yeah. Sasa exactly hivyo ndo hapo ndo watu wengi ufall
ni ziende mahali like ubaki tu hapo
na unaweza execute iende mahali si ni heri you try 50,
yeah.
Si ni heri you try 50
nika 70-30
I see
but sasa ni yet you try
ni heri you try
iko zero
eh hey, itabaki
cho itaenda hapo
hey, itaenda ni wewe usipo try
na nani si yako TikTok
nani toileti sitik angalia bigger picture tuseme tu TikTok
zi TikTok kwanza sasa influencers ni wengi unless uamue ku come up na content yenyewe
ndio hiyo like content ni ngumu kuja na content like
si ngumu
ni ngumu sana
ni execution tu faraji mimi niko 100% sure wewe penye uko sasa hizi uko na content yenyewe unaweza fanya nayo journalism mbaya sana ni penye tu execute
kamera kweli bado ni fiti.
Huyu mzee akona kila kitu anaweza fanya ni hataki ku execute.
Ni
ndo maana anajitetea.
Si ndo nakwambia kila mtu kona kila mtu kona idea. Tuseme wewe tunasema like everyone. Hadi sisi. Kila mtu kona idea.
Kila mtu of course ukikaanga chini
kila mtu kona idea. But hiyo ku execute na unajua si generation came in matrix ni like tunadai instant results.
Hiyo ndo shida.
Like online mnadai instant results na ni kitu inaweza take hadi 5 years one something.
See, but na depend pay of sasa tuseme na ni 5 years of constant loss. Unafikiri nitabaki kwa hiyo kitu?
See, pia ukipiga 5 years of course unafika
shida. Like over like 5 years but then umeona mazee unamaliza
wali na una
nini una like una hiyo inaitwaje? Hauoni anything
in that. A good idea ni yenye the first time itakuwa itakupea ka hope kiasi hata kani the first 2 days itakupea ka hope
kama ya Bob
sasa unataka kufanya
yangu
sasa unataka kufanya idea to be that chukua 5 months the first ka 2 weeks acha kitu ikupe hope ikikata within the first 2 weeks hapo hard small manze hebu rudi tena kwa drawing board after your 2 weeks ikikunyorosha hadi ifike hiyo 5 months hapo at least unaweza ishi na ile hope ya the first 2 weeks ilikuwa inawai kumaanisha nafaa tu kuchora hii kitu tena irudi kama venye ilikuwa in the first 2 weeks una get but ukianza idea it from day 1 inakutandika loss mnafanya nini mchana na hiyo kitu endo utafute kitu kingine
hapo lakini unadhani itaanza by kulet inaweza kosa kuleta value but
si kuleta value but at least si lazima ikuwe inakuletea do something
but at least
like kuna unaweza watch to success
me at least return 2% nimeingiza kwa hiyo biz
unaona sawa umeingia na hiyo lazima i return kidi
yani nini but at least hata kama spati profit
unaweza piga loss yeah kwanza
you see there is a lot of people
yeah kwanza upige loss like kifanya mbona ufunge si uendelee
there is
labda second year yako ndo break through
the reason watu wanapiga content creation wengi saa hizi ni jua itaki capital nataka tu simu weka simu hapo kwa withdrawal the world adikadi kutusi watu venye wasi siku hizi ufanya unaingia tu TikTok kazi yako ni kutusi watu and what uncouth and ethical bora tu inakopea viewers na tap tap the screen ndio maana watu wako content creation watu
lakini as you skip your TikTok waso pata do fiti
hizo ah, niliona eti iko na do hizo ma gifts sijui nini.
Eh, nasikia kuna zinyadi zina ziko worth sijui almost 10k yani. Ama ni uongo, mimi sijui nilikuwa naambia na
sasa hivi ndio kwa TikTok. Mimi si ya ningi.
Oh, unafanya nini TikTok? Anyway, tukanyongea hapo tuanze nyingine.
Siendangi live, mimi sitaki kwenda live. Nenda live. Kwani
live, ni live ndio uko na hiyo
kitu. Live ndio unapeanga gift. Okay, pia kwa comments mtu anaweza kupea gift I think.
Oni gift joko na value visa ili cover emoji watoto wale.
Hadi wewe unanunua hizo gifts.
Oh. Utakwambia msema amenunua gift.
Atumie mtu.
Atumie mtu.
Eh.
Eh, mkono upuzi.
Si upuzi bro. Bro unajua kuna lives zingine bro unaweza ingia live on.
Napenda
jamaa fulani ucheza sax bro.
Get ready with me.
Ningekwanga na do ningekwanga na mgift kadela. Ule jamaa upiga sax hapo.
Mimi labda wasi uingie meeting ukiwa nini?
Ukiwa jaba.
Walalita kisanga jaba. Eh, walalita kisanga vibaya sana. Eh, ngori.
Eh, to whatever hapo tuanze the next one. Like immediately.
Sipata eh?
Shot. Yeah, inanga parting shot.
Ili kuwa how many minutes?
35. See you next time.